uhabudiwe, 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 wewe ni Mungu wetu, utukuzwe, 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 wewe ni Mungu wetu, usujudiwe, 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 wewe ni Mungu wetu, usifiwe, 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 wewe ni Mungu wetu, uheshimiwe, 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 wewe ni Mungu wetu.
Uliumba milima na wanyama, ukatupa uhai wa kuishi. Majaribu ndio njia ya kujenga imani. Umenivusha salama, ninasema
Baba.
Salama, ninasema
Baba.